kwenda. Kwanza na mshukuru Mungu aliyenipaza machungu na maneno ya walimwengu. Kweli Mungu sio mzungu, hafitinishi na majungu, hakuninyima langu fungu. Amepindua agenda, ameharibu agenda, amezifuta agenda, amepindua agenda. Tapindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kama tapindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kama tapindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kama tapindo, cheza seremuka, lete mudundo. Security agenda, siri agenda. Security agenda, siri agenda. Never, 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 no. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga ramba sirio. Adui zangu wamebaki na video. Oh, I am a fighter. It is better. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda. Nitaharibu agenda. Nitazifuta agenda. Nitaharibu nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. Nitangangana ngangana rararara. I'm a defender. No retreating, no surrender. Yeye anasema kama tapindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kama tapindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kama tapindo, cheza seremuka, lete mudundo. Yeye anasema kama tapindo, cheza seremuka, lete mudundo.